blog.co.
Twapanga diru wajaweka, ukukuwesha after one kruka. If ya kupange diru lia fake, if ya kusumi na China make. Ukupango lwambo pa muntu, ukupusana nove pakantu. Utwa kulubulu la papikona, nshaba moine. Kulala soba amaya lionse patumba. Ifya kupita na bat no GP, nefya kulwalika na ama BP. Ifya kupapatila love, hello mane nishi I have. Ifya kupapatila love, hello mane nishi I have.
Icon
Shafkwatileishita
Yabu puba.
Shafkwatileishita Yabu puba. Shafkwatileishita Yabu puba. Shafkwatileishita Yabu puba. Shafkwatileishita Yabu puba. Shafkwatileishita Yabu puba. Shafkwatileishita Yabu puba. Shafkwatileishita
Military Inc. Records.
Zabinewsblog.co.